It's time.
Sizzle the boy.
Mama, nimekukumbuka sana mama. Huwa nakuombea usiku hata mchana. Mama, ukiniona usilie, wana bado sijapata. Nachotaka nikwambie, sijachoka kutafuta. Mama, bora upo hai, wenzangu hawana mama. Natamani ukingali hai, nami nikutunze mwanao. Hata mama yako awe nani, hakuna mama mbaya. Ama aombe ombe mtani, ujue mama ni mama. Mama a, mama e, mama i, mama o, mama u, mama a, mama e, mama i. Sikujua chakula, sikujua mudomu ulinilisha. Mama, sikuyajua maji, sikujua sabuni ukaniogesha. Mama, sikujua lolote, sikujua shule ukanifundisha. Mama, nakushukuru japo sina cha kukulipa. Mama, bora upo hai, wenzangu hawana mama. Natamani ukingali hai, na mimi kutunze mwanao. Hata mama yako awe nani, hakuna mama mbaya. Ama aombe ombe mtani, ujue mama ni mama. Mama a, mama e, mama i, mama o, mama u, mama a, mama e, mama i, mama o, mama u.
Yeah, this is music.